Ziubonuzio zipati 19.
Lino musule lya zezi ndalamba chakali kuli mvisi ambuli kuyoma kwa bantu banji kujulu pakali kwamba kuti
alumweleza lufuturo abulemu anguzunziza leza wesu kuletela wabwe gonse uli uleme alimwi wakasimbe
wakazula mukaintu udumide mwamu oyo wakabishenyika akambo kabwamu bwabwe leza wamusubula kambo wakajaya baberesi balesa
alimwi pakapozomoka pakati
alumweleza usi wamu nzongu nountunga lyonse alyonse
bapati bali makumi obilo abane azilenge zione bakavuntama bakombaleza ukede achuno chakwe chabwami pakati
akumebobo alumweleza
lino kuzwa kuchuno chabwami kwakazwa jwi lyakati
amulumba eziyeneza wesu nywe bono baberesi bakwe anywe bono bapati abantu buyonyonse no mumulemeka
alimi nakamvwe jwi lyakali mbuli kuyoma kwa bantu banji alimi kalili mbuli kuvuma kwa manzi manji ambuli mabalubalu yakati
alumbweleza ngambo mwamileza wesu sunguzu zonse komeni
akugonwe kumbe alimwi kumutema we kambo kabwemu bakwe kambo jindijakokwe kyakwinga kya mwana mbelele jasila nkapela awalona bwinga walibambira kali nabwinga oyu wazumizikwa kusamazisanini zyandegetela zituwa bu
zisani zyandegetela ezyo milimo miwotu yabasalali
ponya mungelo wakandambila kuti
lemba eji balilelegedwe abo batambidwe kuphobwe lya bwinga lya mwana mbelele
alimu mungelo wakamba kuti
aya ngamajwi meni meni aleza
elu nakavuntama munsi lya maulu akwe kuti ndimukombe pele walowa kati kuli ndime
toyerede kuchitabuobu pe mebo ndimuberesi nyogo ndi umwi wabasyo minyogo abo bajitira Yesu bumboni gombaleza kambo kujitira Yesu bumboni mbubu sinsimi wini wini
mpaonda kabona juru lya jaluka elyo ndakabona biza lituba oyo utanti de ali ndiyo uitwa kuti ushomeka wakasimpe ngube teka akulwana japululami meso akwe alimbuli mulilo uvwirila gumutwe wakasamide misini minji minji wakaijisizina lyakalembedwe ali nguwe takwe naba omwe uzizina eli chitalwakwe alike wakalisamide jansi lyakanyikidwe mubulowa zina ndowamwita litegwa jwi lyaleza basi lumamba bonse bakujulu bakamutobede bakasamide zisani zyandegetela zituba bu bakatandide mabiza atuba gumulomo wakwe kwakazwa panga likwengedwe lyakumya masi onse masi aya uyo alela amusako walubulo alimu uyo alyatauka chikandilo cha nsansa mubukali bwaleza singuzu zyonse ajansi lyakwe achibelo chakwe kwakalembedwe zina eli
mwami wa bami mwendelezi wa bendelezi
mpaonda kabona mungelo umwika imvwi muzuba wakapozomoka ajipati kwambila bayoni bonse bauluka mujulu wakati
amubole mubungani anto omwe alambuka pobwe pati jali amubole mulie mitumba ya bami yaba pati pati bankoni mitumba ya basinkondo nyina bagali mitunda ya mabiza yaba ntuba atanta amitumba ya bantu bonse bazike ni baba baziyali balemete abantu buyo
ponya ndakabona munyama ulya abami bansi abasinkondo babo gabali bunga kuti balwane yoyo utanti de abiza abasinkondo bakwe munyama ulya wakajatwa anto omwe amusinsimi mubeji wakali kuchita malele mumeso akwe gwindilila malele aya ngakachita wakachenga bantu abo bakachisi chisimbo cha munyama ababo bakakomba mutuni wa munyama aba bobilo baga fuswa bulanga mubibi ya mulilo liyaga amabwe asalufa. Bamwi babo baga jaigwa apanga lizwa mumulomo wa yoyo utantide abiza. Elyo bayuni baga lya bakuta mitumba ya bantu abo.